olo e mafuta male SBS Samoan.
Talu ona sa oloto le taʻitaʻi o le WikiLeaks i le asolulu na teʻanei, ma toe foʻi mai i Ausitalia nei i lalo o se maliaga ma le faiga mālo i Amerika. O loo taha eseese finagalo ma manatu i le tāua o le sao o Julian Assange ma le WikiLeaks. I ngā ioinga na ia faia, i le mata upu i sa olotonga o faasalalaunga le Press Freedom. I lalo le malianga na iwe inaie Assange, le mōlianga e tasi o lona faasalalawina i awala solitu lafono o faamatalanga pui pui a le military a Amerika. O lona faasalanga na tukuina mai iai, o le ono sa fulumale lua maasina i le fale pui pui, e tutusa ma le taimi atoa le ana sai sai ai o ia i le fale pui pui, ae o taalia faai unga e momolu i famalo si ai o ia i Amerika, e tali i ona mōlianga. Na saunua le lo ia na tula i mō Assange, le tamaita i o Jennifer Robinson, o le faai unga le nei, e le pui pui ai le sa olotonga o faasalalonga.
This is the criminalisation of journalism. And while the plea deal does not set a judicial precedent, it's not a court decision, the prosecution itself sets a precedent that can be used against the rest of the media. It's important that journalists all around the world understand the dangerous precedent that this prosecution has set.
Le tamaita i lo ia o Jennifer Robinson na tula i mo Julian Assange. I lalo tula fonua Amerika le Espionage Act, na mōli ai Julian Assange, ana whaapea e taunuu o na aumaia o ia ma whaias o na whaamasinonga i Amerika. Na iaile awanoa o leo oai i le selau fitu se foluma le lima tausanga i le fale pui pui, so na whaasalanga. Na saunoa Jody Ginsberg, le whaatonu o le Committee to Protect Journalists in New York, e te tau ona pui pui a lea ia atu sitala, e whaasalala waifa amatalanga pui pui a. Pe awha pea lea, e tāla fea ngai, ona si la fia e tangata lau tele.
It has been a case that has cast a very long shadow over press freedom globally. Had Julian been extradited to the US and faced trial over these charges, it could have had very serious implications for journalists everywhere, for journalists who seek information in the public interests, who seek classified information and seek to publish it. That's what journalists do the world over, and it's very important that we protect that right fiercely.
Jody Ginsberg, le whaatonu o le Committee to Protect Journalists in New York. O le ali i tusitala o Peter Creste, o lo whaia onga nei le a onga tusitala i Macquarie University, o lo uia umiai le tofinga o le Professor of Journalism, o ia foi o le whaatonu o le Alliance for Journalists' Freedom. I le tausanga e lua afe se fulma le tolu na saisai ai o ia manisi ele i tusitala ai o whainga aluenga i le whaalapotopotonga whaasaralau o le Al Jazeera o na Onialato Reporti, na tu ua ia ai, mawhaiti o ina, e le whainga mālo i ai kupito. Na aumaia ia i le whaasalanga o le fitu tausanga i le whale pui pui, i tu ua inga le mālo ai kupito o Alato Reporti na ta uleanga i nai le atunuu, ma na iai mani whaamatalanga le sao. O se whiutanga inga le mālo tele au se talia nei ma le mālo ai kupito, na mawhai ana toe whaasa aloto ai Peter Creste i le lua a fese fulumare lima i le mai ai o le lua tausanga i le whale pui pui ai kupito.
I'm absolutely overjoyed that Julian is free. I understand very much from very personal experience what it's like to be imprisoned and what it's like to finally get your freedom. My experience was not a fraction of what Julian has been through, but I understand it well enough to be absolutely thrilled to see him home and in the arms of his family.
Peter Aina Fa'alia, Professor Peter Creste, na te le fa'aingoaina fa'inga manga luenga a WikiLeaks, oni ngā luenga fa'atusitala.
I think we need to think of journalism as a systematic way of gathering, organising and presenting information in a way that's accountable to a recognised code of conduct, a set of industry standards. And on that basis, I just don't see the way WikiLeaks handled the information make that great. I just don't see that it counts as journalism. That's not to diminish the value of what WikiLeaks published. And that's why WikiLeaks and Julian Assange won their Walkley Award. They didn't win it for their reporting. They won it for the contribution that WikiLeaks made to journalism and journalists who were going through the information and publishing it.
Professor Peter Creste. O whamatalanga, nā o fia I le whaita wafe o I tū launa whasalalawina WikiLeaks I lungola upenga ta wha ilangi. Nā o fia I whainga soli tū lafono taua po o war crimes na whaia fitafita a Amerika I Afghanistan ma Iraq. Na tuua ia WikiLeaks, I le tūlanga a whaina o fitafita o le military a Amerika manisi I le whaailoaina o lātou ingoa, ma o lātou fōlinga I pepa māta na whaasalalawina I lungo le internet. Pei taina tā ua Dr. Emma Shortis, o le International and Security Affairs I le Australian Institute, e le whaalafie I le tūlanga sā wā, ma whainga soli tūlā fono nā a fia I tangata sivili maisi, I atunuu o Iraq ma Afghanistan, mai whainga sā wā a fitafita o le vanga a wā Amerika.
The evidence is really clear that Julian Assange himself and WikiLeaks went to great lengths to protect people mentioned in those documents. They spent a lot of time redacting information, and it's very clear, you know, even the US government has admitted that there's no evidence of harm coming to anybody because of the revelations of these documents. But framing it in that way, you know, making that argument that this put people at risk is self-serving, because what it does is obscure the fact that what the documents revealed was genuine and real harm.
Dr. Emma Shortis, Ole International and Security Affairs, Ile Australian Institute. Olo ovi ia enisi, le malotele, male pale mia Anthony Albanese, ile feutanga inga, watoe sa oloto ai Julian Assange. Beita ina sa onoa Dr. Shortis, e atangi ai le whaangutungutu lua o le malo tenle pe asila sila I le awala o lo whaasala ina I le malo, tangata e whaailoa ina, whainga whaala atua, whainga le a mia tonu masoli tū la whono. Pe whaasala la wina whaamatalanga pui puia a le malo tenle o Ausetalia.
There's this sense, you know, or I guess this argument coming out of the Australian government and Australian intelligence agencies that national security requires secrecy, and that's just not accurate. You know, secrecy does not mean security. And I think particularly in a democracy, there's an imperative to ensure transparency and accountability and press freedom. And part of the reason Assange's case makes so many people in those communities so uncomfortable is because he and WikiLeaks really highlighted how much of that secrecy is designed not to protect citizens, but to keep them in the dark about the activities of their government.
Dr. Emma Shortis. E pe ona sa anua, Professor Peter Creste, o tula fono I Ausetalia nei, e le o atangi ai, le moni o le tūlanga māwalunga wha vāo mālo, I le wha upunga o saolotonga o wha asalalaunga po o le press freedom.
I think we're right to criticise the US, but Australia as a nation needs to be very, very careful, because our legislation is far more restrictive when it comes to press freedom. We have no constitutional protection for press freedom. We are the only liberal democracy that doesn't have it. Some of our laws are the most restrictive in the world when it comes to press freedom and to journalists and their sources.
Professor Peter Creste, o le reportina wha amau pōpō ina Sam Dover, mō le SBS News.
Like, share, ma fa'ali sa'u finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.